Simon. www.supremacysounds.com.
And penda penda kuzilik and penda chicks and penda tigers and penda hizo hit six six is kiwa bam bam. And penda he and penda that slow but tiende chop chop. And penda he and penda that slow but tiende chop chop.
Ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina kana mwa anamba nala ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina kana mwa anamba nala.
Cheki cheki mina we ha tuna do the math hey. Surrender take over jo angusha mabitha hey. Baby si ubendova kwanza venye inafa si ati na chocha mina penda hiki fa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye macho. Mina sikia sikia ni kama ni komandom. Sai ni kozon mamizinga ni za chrome. Manzi unanibama mahari nitachukua loan. Na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui joni majigani. Nikimaliza utasema joni nani dad. Hari krez ule boyo machine nani.
Anpenda penda kuzilika anpenda chicks anpenda tigers anpenda hizo hit six six is kiwa bam bam. Anpenda hi anpenda that slow but tiende chop chop. Anpenda hi anpenda that slow but tiende chop.
Ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina kana mwa anamba nala ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina kana mwa anamba nala.
Sana penda kuzienda ten over ten imijikenda mzabibundo agenda fikani nane si utapenda
chorasaba
she's a bender.
Sita 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 enda
na kupenda nitakupenda mara kaa tano utanini tenda.
For you le chama vela, for you le chapa mela, for you le chama kwelo skin combo kaita ya hela. Ay vitu ni tatu ay fuskize msela. Kuna ndovu kuna matope zikipatana ni natela.
Anpenda penda kuzilika anpenda chicks anpenda tigers anpenda hizo hit six six is kiwa bam bam. Anpenda hi anpenda that slow but tiende chop chop. Anpenda hi anpenda that slow but tiende chop.
Ay ay kutate ay nina tuteta ay ay nina kana mwa anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, ina dudeda. Ay, ay, ina gana mwa, ana
Ika tuko F2, Dipi, Fina, Supermarket, Bebe, kama Miracles of Jesus, John Minor, Deka Deka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana. Na kwani form ni kiani, kastana ni mrembo fulani, aga seti nisani, Tanzuka unipati, pura diskosi yani, rede tena uja taxi, rasa napiga mbati, tishoto jani kaki, stenje misilali,
silali,
ndege nataka ngapi,
ngapi,
mesemo liona wapi,
wapi, wapi,
sungoja na kamstari,
Sahi,
sahi. Nastenje misilali,
silali.
Ndege anataka ngapi,
mangapi, ngapi.
Nisema liliona wapi,
wapi, wapi.
Sungoja na kamsahi,
sahi.
So basi digi dikla, mbichi, kwanda, mbichi, liplo, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, mbichi, kwanda, mbichi, liplo, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi. Nywele, mbichi, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah,
hey, miss fati fati unaimamla. Mini dem dina chulia takupona. Chrome jean after shorts ni kuchoma. Ni kuchoma, ni kuchoma. Hey, miss fati fati unaimamla. Mini dem dina chulia takupona. Chrome jean after shorts ni kuchoma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za easy. Mpua ni body shati bagi ndani g-string. Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malika ni fisa, fika maibe. Situlisunda kama over juu ya dibre. Kwanda kani mbichi, buda sizi ziata inje. Uko only fans, unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi, sizi panda yo ni lori. More money, more problems, uwangangori. Na uko daista ni nwa super kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Yo upenda nikiva vitu tight. Alafu aseme baby me and you tonight. Ina makiasi wesi dem shy. Nani makali wacha stories are polite. Cheki inasonga left na right. Besi si uirushe left to right. Kana toa form show tupo sight. City girl anawaka kitu bright.
Stenje misilali,
silali, silali.
Ndege anataka ngapi,
mangapi.
Ulisema uliona wapi,
wapi, wapi.
Singoja na kamsahi,
sahi, sahi.
So basi digi dikla, mbichi, kwanda, mbichi, liplo, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, mbichi, kwanda, mbichi, liplo, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini.
Niachela shipite boss kwa ni mini nugu. Kose nugu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone lazima ni kunye supu. Shake that thing hadi upigwe marufuku. Kaende kaende kif
kifo cha mende. Una ninyonya kama maembe na tembe. Kembubu vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini, usiogope kuu. Rarua mini, ikishika sana. Toa ulini, zako zikipanya. Chaza na mene.
Fanya nini Naivasha? Boy, akisi Kenya kuna content. Na shindwa dunge chingani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kila mitu kitaka ganji itoke. Normally shembeteng, mamoli kwa Henneken. Mwena me, you my friend, we got rich in the end. Tulimtupa kwa boots, tulimtrace na magan. Kawamini tukoluzu, lizaish death falling am. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala club always injwa kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare siki mbizi.
Kuna bali hapa kwenda nani zai. Speed vlani shopo kisa kawasaki. Jeje masanse hawa tutaki. Kapu mitambui siku tambui.
Askari wa msitu giz mkukimbiza maswara. After masjid masti iki lost isi tuwa zing. Tunapiga baroda na kikwara. Tumbo yoyoto mboya zili zombo tosi. Thoma ngoto 6 feet with deep deep ni vila limar. Homeboys apana taka mchezo atina hama. Tomboys bombo kwa tupato. Nizazi yu baroda saraki ndipi tukishukizo masa. Minus warazi tunadingi maombo. Saki news joe mwishmiwa kulendaje tena jama. Divide makazi zita msingi tutechokless. What you want
What about PCCBs? How about Gen Z? How about it? What about PCCBs? How about Gen Z? How about it?
Kuna bahali, nazwa kwenda na nizai. Sweet flani shabu kisa kawasaki. Jeke masanse hawa tutaki. Ka unitambui, siku tambui.
Yo, tuna drip design tumekuwa maplamba. Tuna beef josta nikamtezana. Labda peace talk ama kofi kaya nana. Pigia skilo tuchukue maska nkaza das. Mini bro kwe shit siyati na jigas. Kuna bro mejipin kia epi na ngiwapo. Mili yangu ya kwanza ilishikanga nikirap. Tuko wax chunda biz wera imetukuza wasp. Moshi moja ya pili ya utat na unakuf kuf. Tuko holy masoja matrup na makruk kruk.
Unangam, unangam.
Ulidaya tuna kitu na una makali na graph yetu una improve. Speed flani Kawasaki niki come through. Kama lightning tuki jam niku strike tu. Kudigida warazi ndo kitu si udu.
Kuna bahali hafa kwenda na nizai. Speed flani shwapo kisa Kawasaki. Jeke masanse hawa tutaki. Ka unitambui siku tambui.
He's a course na decline, juna penda dick pride. And kibe alikiba and teta. Akikuma red cook sublime. Ju reza kukari away man kusabaya. Hiu jiro, yes ya zangu ziku clean. Kau kijuta stack, hi zero. Touchdown, 400 degrees kwa itro. Hizi niza kukuramo, hizi niza kukurumo. Tulipata na udumo ni kadai. Kunu nafanya job ligri, akasema neshi umo. Eshere, tovi eshere.
Rock and Camina.
Distance. Keep distance. Distance. Keep distance. Distance. Keep distance.
Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka. Utajipata kwa baba blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya Luna nimepata mshahara. Kontra ni karagwa ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family ya wengine mother. Kambali na trapper, ispesi na mata. Kubanja na mian less ni Benjamin na ukapa. Antaka 16 rounds anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspora ni wa shifty ka clock. Sikuandika I love you ilikuwa gataipo. Na balance kwa brow migun tatu tripod. Hi njege ntaka bribe, ki mbege si cha mine. Hi denge ntaka pipe, hi njege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
Resistance.
Glasi, weka barafu.
Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, demni peng kitu poa alafu. Bunda kilo kumi jegi topa mendasu za. Okay, approach, proceed na caution. Toxic, hii ni poison ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dance. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siya kwa charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana oh no, azijashika we shidako. Oh no, ulikuliwa manzi yako. Oh no, brosi ujipanguze jasho. Oh no, we ni kibanda kwa hii soko.
Umedunga mini, unapenda mambo hai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini, unapenda mambo hai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring light. Ndiyo msupa ato kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personally wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fiki bendo katike na madiva. Kizeni nimezoza imi baki nitwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice.
Nagani kwela mina taftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubila do, kastori na kukanyagia. Kupanuka atiza lata kuna kutulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Ako na chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Engi misura, zingine neza adisia. My light skin nga kidogo mina changamkia. Anajitepa na mindo na jipulizia. Nakani mechi anapenda kucheza na gia. Yoka ni kwela mina penda kujitaftia. Sio lazima bigi, mina penda petit pia. Hawezi zima kama mzinga nongeza na bia. Na usipochunga kama kiti aneza kukalia.
Maliza tukisikiza radio kutubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza radio kutubeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa na prone. Marangapi unamuita ukilengwa. Na kamo jai notice kathena limteka. Kizi kwela wako ni kulali ya tupesa. Mabuda wa vitambi juu ya prato simplesi. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zupandisha tempa. Sare story mingi tulikuta na December. Kimona kuna taru wechua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine ass na ma bundles. Baby calm down bado unawine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Yani dem kitu safi uwezi fikiria. Marambilu laliendani. Napata na nawenda na panga ja weekend. Ya na die in the club. Bashikishizo vipeti, vipeti za masponya. Kipungisha kiuno, nadaya shikia ball. Ndapeleka mbaka euro. Story za uongo, jisponyo na kiolo. Medunga di maguru, nakwela ni mamboto. Atachishi kwa mamoru, ifikia di mokoro. Na doba zangu benze kuteka mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko, anapiga pick. Ndana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune ni kiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick, ndana nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune ni kiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up.
Kuna kia roma kina kamtoka inside. Ambenye mekisoma kina kandi kidelicious. Kwele mejana inelisho kitungizo. Inatingika tingika diva sini divalicious. Badili kama mna kuja kuku pick up. Mbona sona malaika na nilia di Yamana tips.
Yeni malaika, 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 yeah. Malaika, malaika, malaika. Yeni malaika, 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 yeah. Malaika, malaika, malaika. Nasema deep, anataka dina. Anataka di. Yeti kam ni kupeleke dina. Ni kubless na di. Nasema deep, anataka dina. Anataka di. Yeti kam ni kupeleke dina. Ni kubless na di. Nimekudigi na kafiti na nina thinki ni kupeleke ukakule fishi. Misi mtriki na sinanga kiki, siwezi kuchiti majuwe ni banking.
Alo, 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 eh, alo, 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 alo,
mage, mage.
Alo, 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 alo.
Baby girl alone, asintoke home, mini kupeform ni kumadona. Nachoma ndom like never before, nina boni kizima danga zote tu balonji. Mazeine za nice nikipata wakupa po. Nakuna kwela anataka tuende dina. Jina ni Mona Lisa na metoka umoina. Machaji wanapita wakili ya shiza kila. Na mimi na jibaba nikitoka na madiva. Magi magi.
Siku mingi jo.
Magi, magi.
Alo,
bodi jena asapa 10 out of 10, can he rate? Mama joko best, na mama ni bang. Bila dent, nima pia koble. Ali ni chiki gram, maka pen. Rana kani text, ana deku kam. Then I come, don't he come. So baby, kuja ivo.
Usi worry, baby doll.
Kuja ivo. Babe, kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo.
Babe, kuja ivo. So baby, kuja ivo. Usi dance, baby girl, kuja ivo. Babe, kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Babe, kuja ivo.
Ala, kuna venye na jifeel complete. Tukiwa na wewe ndo nikuti my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checki. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Tunakudai nili sare kwa tukuote. Look best, tukia chili ya hit. Tumezota kila chom, toka kite hadi ngong ha. Niko malin lab, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini grip. Tunajo unanga form, ukijipa kakulon. Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu hunibo, ni madema wana do.
10 out of 10, can he rate? Mama joko best, na mama ni peng. Bila dent, nima pia koble. Ali ni chiki gram, maka penda. Na kani text, ana deku kam. Then I come, then he come.
So baby kuja ivo. Usi worry baby doll.
Kuja ivo.
Babe kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo.
Babe kuja ivo.
So baby kuja ivo.
Usi dance baby girl.
Kuja ivo.
Babe kuja ivo.
Magi, magi.
Ivo, ivo, ivo.
Magi, magi.
Babe kuja ivo.
Check. Na cheki baby kuja hivo. Juka ni luku unapiga gana finyo. Na nikapua kazuri bila maringo. Na yeu kuja kwangu akitaka mandri tumingo. Juniko single, juform zangu indos. Upiga gode na nashukisha na ino. Na zimeshika anadeni teme jingjong. Pua kuredi na shanta kuchezesha dingdong. Juhili hit song ati luku best. Ataka umetokia na best. Na na manifest kukupenda kushinda yo ex. Baby kani test tukikuja kwangu basi dex. Juu kifika uneza pata niko na the rest.
Majoko pesa, mama ni bank. Bila dance, mama kengo pesa. Ni chini kama kapemba. Na kani text, na natungu kam. Then I come, then I come. So baby kuja hivo.
Si wari baby doll, kuja hivo. Babe kuja hivo. Ivo, ivo, ivo. Babe kuja hivo. So baby kuja hivo. Si dance baby girl, kuja hivo.
Throwing it down on the ones and twos. It's Supremacy Sounds, DJ Sybil Simon.
Niko class, niko class 4. Baby girl ana daini washendom. Shazi bonga fiti jumi ukuwa don. Easy N wana try kunikas form. Niko club na magai tunapass form. Na magali wameva dom. Story gani walai sezi pass dom. Niko chat na magai mindo fata dom. Kikibini walai nina fika lon. Unajua maisa nina fika home. Sezi banja mta mindo fata son. Easy streets unajua mindo melgun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy my guy, ita chipa soon. Usi worry na life, ita chipa noon. Punctuation kwa life, go matagun. Ni weekendi walai, zimefika moon. Na madiva wame drum, nimefika zoom. Usi zime my guy, sunajua rules. Tunakata walai, adifike noon. Kani ndom, unataka na call kush. Easy end, tunataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapena matikun. Akijipa my guy, unacheza pool. Doki bend, unagrab, unatap good. Easy girl, wanapenda Ali bad goon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jam akapata bad luck good. Everything mean na do play God good. First thing kwa race play fast move. But girl anapenda una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Nizo nini, una tick tack nini. Nini ya mabuso amekeba zin. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Nizo nini, una tick tack nini. Nini ya mabuso amekeba zin. Anataka design inataka kagana Nicole anajua nilipata. Kuna vile form mute bana makata. Anadai jina anadai vitu rapta. Siwezi ongezaga walaenda jipata. Kuna Nicole unajua it's your first time. Hizi vitu gani walaenda kuwacha. Wado tunakata na bado naitisha. Siwezi ongezaga walaenda lipuka. Ile form flani walae ilijipa. Nilikuwa happy masaa ya saa sita. Sema mejibeba na bado nanishika. Vila naikata walae baby cool down. Mzinga kwanza ya pili ya tatu. Kumbe baby girl huku waka machine. Alinitocha ndo tufike mtini. Vile nazitoka walae siamini. Nilitha ni mpole mkindi ya mini. Shakuwa hoka design ya machine. Machine. Una tick tack, una tick tack.
www.supremacysounds.com.
Tusha prove ni skill ina wengi. Tumesha toshia kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumeshine wasichoke waendele kunyesha. Kani true watu fiti na makeup. Ni clean shit bars na ni pen na paper. Ay, skia hii mina feel kuteta. Ni two in one go tuna kill me better. Miusini advice. Miusini advice. Miusini advice. Miusini advice. Miusini advice. Miusini advice, miusini advice.
Pereka mwashene huko, sina time weka nyaka.
Miusini advice,
lazima nipige sherehe, before bana jiseheke.
Sherehe siku hizi is a must, sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Kono na axe, nita wewe ni wapak. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice, ndo nipunguzi madrama. Miusini advice. Usini advice, miusini advice, miusini advice. Usini advice, miusini advice, miusini advice.
Pereka moshene huko, sina time weka nyaka.
Miusini advice,
lazima nipige sherehe, before bana nizeeke.
Chagi, udan me nyam nyam, po wako ki Batman. Nimesema nyam nyam, sijasema nyam. Tusi once na si twice, kitu kama maradas. Ilikuwa tam tam at first, but sasa sini advice. Sindo yangu vas, kumina mbili vas, kani das. Unalipa kasu, sijo karibas. Chunda kas, nanda piga pass. Kwa wangu matak, sauta love. Yeah, sini advice.
Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusetie kifuaka. Ni bado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasistama. Nani hapa ako na lighter jo. Mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama baka nizo jo. Mras na kijaba ni megeuka criminal. Nipate rubisi irori ni lika store. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndio hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa ay nini bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Zikishika sana utalia
na bado. Ah, wacha araka. Chiki ukikuja apa we ni takataka. Yo, unabonga vile unataka. Alafu ukicheka apa utagandwa. Chiki masura zimebonda. Alafu akuna mwenye akona kidonda. Na bado tumetoka uko runda. Chiki zimerunda. Yo, niko deli kama ukedi. Nafanya warimba wote mtaani wana steady. Waki steady na walaza kwenye bedi. Kwenye bedi na wapiga meje lady. Machali wao na wapiga mahedi. So sick in the head cascade. Meditation nipate kwa bedi. Already na steady macho ready zimefade. Leta kinare ni kusetie kiwa. Leta kinare ni kusetie kifua. Leta kinare ni kusetie kiwa. Leta kinare.
Daini kudigi ni kuseti kwa kiti na daini kudigi usikie fiti na takadoba zangu zizoze kainjili nizoze mara moja nizoze mara mbili ai na wapua ni wavue kanchiri wapua kuchafua mkwa medungia mamini mpua kona tatu mpua na mpini mpua na manati mpua wa mchini wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidigida kolabo anisawa kukami na baki na waosha wengine doba zao ziko chini kama carpet wengine na wapeleka na rada Dama puppet luku diriba ilikuja na jacket juu ya maduya ni shama da sache Nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie dizi Nadai ni kuchiu ni kubloka big jinadai tu relax tukidishi Minji nadai ni kudigi usikie fiti nadai kukupin maze usikie dizi Nadai ni kuchiu ni kubloka big jinadai tu relax tukidishi Minji Kutugi tuvi fiti kwa kiti Kutugi tuvi fiti kwa kiti
Girl, me love the way your body call me so nice. Girl, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you all my life.
In the morning,
girl, me a love you in the morning. Same time giving me a money. Call me anytime that you want me. Now you want me, now you want me
Olai Pum pum pum, minaipika mije lady Nikudiki fiti, nicheze nezo jeki Uneza kucha 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 home my lady For you ni shadai, ya ni sosa na kuketi I'm poor, mechibeba, ila kama candy I'm poor, neza pikisha malap ma weekend Ali niko niko on, izingwa ina kuseti Venye niko ganju, na shiki wa kipeti Olai Nadai nikudigi, usikie fiti Nadai kukupin, maze usikie vivi Nadai nikuchiu, nikubloka Big G nadai, to relax, to kidishi Minji nadai Nikubigi, usikie fiti na dai kukupin Mazi usikie vizi na dai nikuchio nikubloka Vizi na dai turelati
Niko na dem, mwenye kuna dem pia Masa flani ekifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili no pitisha pia Niko na dem, mwenye kuna dem pia Masa flani ekifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili na Selecta ni Rambo na MC nizi diambo Wanga mbaya sana akiweka go pato Miondoko mchezo nilianza kitambo Sile enzi kali akishikilia milango Nimekuja na moto design ya vulcano Dandi ya kimat mina shuki ya kumashu Pate gude safi tuka seti na machaji Foreign Malawi weekend ni kwa nani Tumi haya gari weka wakadinali Teki kwanza tebu search ulikuwa wapi Umoroto then umalize na okto Alafu nimekumbuka usisawe ya ukwonko Hini big tune kuwa biba karaburu Picha moja Safi utazani sima ndugu Jomfalme mix zake safi safi Washa moja bigi manzenski efiti Anko na dem, mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachanga mkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili no kitishe bia Anko na dem, mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachanga mkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili na Dem ni kuhanya akipata unagwarwa Sunday tuko church kwa father, mini baba Dem ni msupa lakini sura ya mbanga Kwanza amenyanya macho zake dimanga Mali ni safi kuliko madha wangara Labda mpate gudi safi itafaya mama Ni kuhai siku ya pili ndo inafuata Chai moto inatriga ngole vuta jana Kuna dem, mwenye kuna dem pia Masa fani ikifika ni wachanga mkia After scene kabaridi sisi nkatulia
Baju wangu Johnny Bang Jana sabaili ni bamba Venye banali Ben Nilizubali ya genda Kizubi zubi gang Nilicheck nika check Again and again She's a gen Kame Eva Kasipo geuzo Kataungua Nika diva Kana sumbua Kana fanyadi mina shiva Na sina kiwa Mina cheza shua Kata jipa Suna nijua Bang check confirm Nisha kemba katam Na venye choka mevaa Kame kaa Kame ni jam Na bado si jangam Mataka ni jina ya gram Na inafanya na jam Bana inafanya na jam Taki na kati Taki taki Mina taka sana Taki na taki Nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana taki na kati taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana chini ya maji taki taki mimi nataka sana taki nataki nataka kukujua sana na tip
tipsy. Fetish yangu wa gafani, yani bora kona bunda dredi na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy, she be my queen. Kana dunga dera, kana taka mini cheki. Pale kwa hip kakitak mimi kuisha. Kwanza kakiuma lipsy, mika shani bakisha. Saimi na sip malika menifikisha. Nona mini kichizi, msupa ni bang check confirm. Nisha kemba katam, na venye choka mevaa. Kameka, kame ni jam, na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram, na inafanya na jam. Bana inafanya na jam, na kataki na kataki.
Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo, na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No, ukundo haga na haga, bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapacha, ziwa tupisha rada. Cheki lukala, tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba, wapate tucheda. He's taking you for lunch, na you taking you for granted. Yani for money, unapembu dapu na ena band na jakam. Sasa unangushia champ, petty FWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo.
Nikiinza kiju kwa beat me, you kill me, umada. Na siku zote suna jo spoiler ndo papa. Wapua kila rima wanalia sindu wanataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Check it, kama niluku na piga diriba fresh. Na kiju kiju kwa kori nimejipin ma Benz. Na kaduka nika bounce, kunazima nika test. Na kama hakuna kwela, is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi nigetu kini trace adi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pack and chill, ni kisip yangu, ha.
Ati leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo.
Yo, 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 easy bad boy like
Okonkwo.
Hello.
Like a boss.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash.
Atika napenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush. Kanapenda muku chu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akina mukuchu ana blush.
Anataka this and that, yani heels na bag. Expensive things on a Instagram. Akifly ni first class, ana chest the bag. Ako USA dubs then Doha Qatar. Natasha, Natasha.
Yes papa.
Unajua kurombosa.
Yes papa.
In the left na right, yani round and round. Yani spin your waist like a merry go round. Anataka wig na mina mpea cash. Nunua human hair sizo nyole za faras. Anapenda mukuchu na lipangi tax. Ukimutia gamechi anajilipia cab. Ni hot cake, fresh off the oven. Akiwa gana mimi yako sorted. Haga big yako loaded. Na napenda gado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush.
Anapenda stories za do, kianza stories za love utambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa, usimwambie
aki baby tutapanga.
Akisikia kwenda Mombasa, unalipa ndege anaenda kuchibamba. Endelea kutuma tu message.
Sweetheart, good morning.
Mimi nilituma M-Pesa. Guess what, anakuja leo jioni. Saile analenga simu yako. Mimi nakula manzi yako. Buda, tafuta pesa. chani kuibie. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Ali change test, na pia class.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na daini mzeti, na daini mkaf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapu wani wazeti na wote wamevai.
Mi upenda domba ya sio siri. Kue mpesa dola au shilingi. Wetumia wallet yako na akili. Uskili expensive sana kuwa na mimi. Lipia nywele, alafu nails, alafu luku pia misi ezi fail. Babes umesota, hatuwezi date. Nina kanji zangu, mini mejirate. So when you show, kusota is a no. Wapido, ni best of life so.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka nitu kama. Anapenda mkuchu, anapenda cash. Anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Anapenda mkuchu, sema cash. Kuchu na mashash.
www.supremacysound.com.
Supremacy Sound is taking over.
Aki dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Aki dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Nilimita hey kuja straight Kilimani. Msopa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form tuna kill. Ini doba safi na nigenge imeti. Babingine ring shika mic mimzi. Kolabo siyo free to kipopo na breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali, Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real sure se kuchanganyisha. Napigia Shakila tidansa lalisho. Ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Ati dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju.
Nasaka formula. Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Choki na njerima siwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jani kalipuka. Aki walai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani nikijimada na FIFA. Weskuma mimi minta cheza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla na cheki tumabundanda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Miniko ready ni wapi tunakutana. Tukazitoke na machaji zikituba.
Aki dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Aki dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju.
Mbona unabaki home, baby doll, sitokee mimi nitakusort.
Mbona unabaki home,
hakuna kubaki.
kuja, nishafika Abuja. Akina ruga ma head of them wakiwa juu, nacheza gabunda sliga timi ya mula. So ebu loop kani domi ndo the boss. Angolo wa mato million ndo natoa form. Story za ku detox kwangu wanga jokes. Just another way ya kusema hauna kado. Fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa tako. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapigia nga trio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashani benda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pick poka napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Mi nataka jo a trend akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai mavitu ni vulai. CV ni me apply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Kanapenda kuzitoka.
Ena juu stars on flani niko peaceful fully. Focus nido ya unruly. Sensa iko juu kubisha na nile vibe ya mapuni. Ini fire tunayongeza kuni. Tuna refill gas kupunguza yo upuzi. Tuna block designer tutambui. Bossi ndia na bonga live and direct. Shera shera flow za kizing. Jina kubwa lazima wati. Shera shera dandi ya na hii. Ni kwa bukla ama koma 3.
Ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo
ina donjo iko sawa no maana super squeeze apendagi kugawa kama kawa ukishapiga shower unaweza zima power jumi slali hapa yawa jirani akileta vako za bestie nasty na venye yeye ujikuta msexy wapi yeneza kuja kwangu apige seti na mida za kuzang utajifanya limebleki huyo block ndenga cock kama ndo halimu unakuja hapa na pok kauna stock tunaweza talk drizzle ndo ni nice kitaka kutoa lock
ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo ina do 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 donjo do do donjo
nasikia raha ndani ya ro 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 ati yes kidole sambusa kidole sambusa yes kidole sambusa kidole sambusa
ina do
donjo
do do
so check
ina do
tenga tusema ya nilele na kati ya madenge wata shembe shtaka likuwa njegi aliwekewa matembe akiwa na malele cheki tenge alinipigia tenga tusema ya nilele na kati ya madenge wata shembe shtaka likuwa njegi aliwekewa matembe akiwa na malele
cheki wiki left right manguna mejibeba luta hadi kesha naweza kosa kutema usiwori na bill weightisha utapewa
aligia mechingwa rea tibes ni mapema imepiga likudiriba na cheki niko fiti na kwa pori nikidigi mangwa ikama 50 listen man
na kapoa na misi na adikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwish.
Ya nilipiki ya tenja, kisema ya nilele na kati ya madenge. Wata shembe, shtaki ya likuwa njegi, ya liweke wa matembe, akiwa na malele. Chiki tenja, nilipiki ya tenja, kisema ya nilele na kati ya madenge. Wata shembe, shtaki ya likuwa njegi, ya liweke wa matembe, akiwa na malele. Kila siku nko madoni, nikipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Nikipiga show ya pili na kula kapa miambili. Show ya tatu na lipwa na mamile. Tatieta kuna rapa na niweza, takuje na mwakenya. Kulabu misitaki minatoa doga genja. Na kamoja kubali buda juwe weni kendo. Kiliku show till na tawezi songa mbele. No wanda hizo lyrics azinanga acha minai. Rudi daro, brush it off ndo nitisha. Lyrics elbazi kuna masters bro, niko hunting na mafio. Tatiki, nite guiji, tunacheza na matiti kila wiki. Wezi feel fit, jungia usiko busy. Kwela juu ya maji aliruko mara 50. Na riba kama sema ganji, misitaki, sidai ku impress. Minataka for the best, best. Yo tuko kwete, kadela ni mawembe. Kenye yendi mbele, malele na mapresi. Kumaris, Jerry, Adi Salim. Surampia geto unabaki kiwa target. Mistari kale, madedo kuhande. Utakula kibaro, kithani ni afandi. Kate buruburu ni chizoza na magati. Nazime mbate ganji ndo mamake ya pate. Lakini kuzitisha nilibaki kuwa wanted. Niko Blacklist na mabanga huni tagi. Cheki denge, ali nipigi ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wata shembe, shtaki alikuwa njegi. Aliweke wa matembe, akiwa na malele. Cheki denge, ali nipigi ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wata shembe, shtaki alikuwa njegi. Aliweke wa matembe.
Wanauliza niko wapi, niko Rurasho. Kini kanairo mind your business 254. Nani follow manze kama Jesus disciple. Kapa round imi na kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ukatike mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Yeti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Soul. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Wela nindere nderere ya la football. Role model wangu manze simi Frida Law. Likida itambla new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunji kaiyo ko shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun bado zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun bado zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jag. Tulienda wapi situ ko jibaga jag. Ai jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Watauliza tuko wapi situ ko jibaga jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag.
Ukiuliza tuko wapi si tuko jibag na jags. Unajua kani kuroll mi rolling ina gang. Vile mbogi joy mikrack wana tukompea na thugs. Luku authentic kasi timba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenya na ass. Hizi mapungi na zi switch mana girls. Shereni daily hizi pande na ni must. Jibag wethe adisia na jag.
Vroom vroom nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi tena. Ni kung fu ni kicheki joma mblena. Kwanza madem zao wote na wateka. Niko majag na keg ni black. Niko majiba gajat na roll mashash. Niko marau gota city niki splash makash. Situ lijipanga jan wuko juja na nja.
Jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat. Jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat.
Jibag na jag, mini fiat understand. Walenjina kaimara mall vile doz na kala clash. Chrome kani silver, body paint black. Penga kikama nazima, kwani ni atatak. Mabombo wajeta kama you to shine to ball to rise to fike mali range. Nyondai ki roll ki light ki legalize. Jaba ni green, cut the mask ni kugwe the lies. Me and my friends Z, on the NZ. Ndani ya Benzi, wa super ni majenzi. Boy like Muse, mashadi, my bestie. Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly. Paipu, majag, zisonga times two. Ndani KU, zinakana shikwa laibu. Mboka ni utak, tutashindwa who's that. Machine heavy duty, nyu na dhani ya tini.
Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Otoriza tuko wapi, si tuko jibaga jag.
Unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika, tusisumbuane juu hujafika, na waiter shot unapima nje ya mollies na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay, kabaya big bam bam, oh hey, tuko jingu unacheza maloje, ukiwasha patia ule sanse, baby my lover, mapenzi undercover, na ye kuwanda kama kuna another. Jing tangu jana, sitemi sitawacha, budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na niki fika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na niki
Nandanga machali tu fulani ajangele, ukichapa bare jamo iko babole babole, zikishika utachizi na mangoma za jabidi, na muwa na mastingo andele andele, boy child anadai nipatie ka family kama kabi na mili, tuto itu happily missy dem wako settle my dream si reality, kula kitu hungry hungry,
my baby my lover, mapenzi undercover, na ye huwanda kama kuna another. Jing tangu jana, sitemi sitawacha, budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na nikifika.